Remember where you come from. Zambian Music Plumbers. Don't see old.
Fingi ifirenga indupwa ukuigatana, kabili fingi ifirenga indupwa ukupusana. Shimbi indupwa sharipatana, pamulandu wakupatana, shimbi nokulowa sharilowa. Nomba, natutonte amenso Yesu, pafirenga indupwa ukuigatana. Twende pamo.
If you kaku ipela, teti tu kwate, indala masha kuipela, elwe chite muiku kumfwana tu ipele, e mashiwi, yatu shile fikolwe, ififienda, takwaga no kushita, tutemwane tusungane tuikatane, tutemwane tusungane tuikatane. Welu palo andi na milomba tuikatane.
Oh,
tulula o tuikatane temwane onse o twende pamo twende pamo twende.
Remember where you got it from, Zambian Music Clubbers.co.